Yani yani le kunele na mlani unajisikia yani yani le unajisikia flani yani
ya machupa kwa glasi mimina kilidisha mizuka menina majungu na chuki fitina misina menina mizuka na vibe kibao zungusha kiuno mwambao panda shuka ganda wow kako dede katoto kako dede kanapigia zile podi zenye wanaganda na mapedeshe tembeze nibwa hiki kama bwashe venye mbavyo kako dede nikisimamisha paka day break ame I beba nana bebeka ana kwa kwe kwi anadabika anavyo zanga zanga zenge 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 ame pambika anavyo zanga zanga zenge 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 doku katika
zamu yangu na 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 zamu yangu na
Label.
It's on 16th.
I'm feeling frisky.
Yeah.